Downloadani tikumvela nyimbo zaba mwamba pamalawiwanga.com.
Inandika kanizira ine kumene ndachokera ine nthawi zina ndimangolira ine misozi mangotuluka ine ndakumana nazo ine ndadusa muzo wawa ine moti kufika lero ndichisomo chambuye koma lero ndikuyimba ine nyimbo zomutamanda ine nyimbo zomuyamika ambuye masita nyingo.
Downloadani tikumvela nyimbo zaba mwamba pamalawiwanga.com.